alipota yekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga kiwubosi eraze nti abaana abawejjere enfuuzi n'abeetaaga okubeera beeyongedde obungi mu Uganda bakakano bakunukiriza obukadde busatu. Alipoota eno eraze nti newankubadde abaana mu Uganda beeyongedde obungi okuva ku bukadde 13 mu emitwalo 4 nga bano beeyongera mu 2014 okutuuka ku bukadde 22 mu emitwalo 20 mu mwaka 2024 omuwendo gw'abaana abeetaaga okubeerwa nga bafiiriddwako bazadde baabwe ssaako abasuulibwawo mu maka nagwo gweyongedde obungi mu Uganda. Alipoota eno etuumiddwa Orphans and Other Vulnerable Children eraze nti mu Uganda abazadde abasajja be basinga okufa ne baleka abaana mu maka ng'abaana abatalina bazadde bali ebitundu 2/10 nga tebalina bakita nga bakitabe bakyaliwo so nga bamaama bali ebitundu 6/10 era nga bo balamuteke. Alipoota eraze nti abaana abakunukiriza mu kitundu 1/10 tebamanyi bazadde baabwe ate abazadde 4/10 bombi nga baafa so nga abazadde 8/10 bo bakyali balamu. Mu alipoota eno abaana abatalina bazadde bombi mu Uganda bakola 4/10 abatalina bataata bakola 6/10 ate abatalina bamaama 3/10. Abaana abalina abazadde basinga mu masoso g'ebyalo ireyi abazadde bali 12/10 songa mu bibuga abazadde b'abaana bali 12/10 naye nga abazadde abo baafa. Obuzibu buno businga mu bitundu okuli district y'e Rwengo, Sembabule, Kasanda ate mu buvanjuba bw'eggwanga district ezisinga okukosebwa ekizibu kino mulimu Bududa ne Manafwa ate mu bugwanjuba abaana basinga mu district y'e Ntoroko, Kikuube, Kiryandongo n'ekyegeegwa songa mu bukiika kkono bw'eggwanga disitulikiti ezisumbuyibwa ekizibu kino kuliko Yumbe, Kabongo na Beratuku na Ajumani. Mu bendo bendo lya Madi, Kalamoja, Acholi ne West Nairo abaana abatalina bazadde gye basinga songa wano mu Kampala embeera eri yadde yaddeko. Bw'abadde asoma alipoota eno ku kitebe kya Yubosi mu Kampala, Shaloni Owamaholo Mfite, omukugu mu by'ebibalo agambye nti abaana abalenzi be basinga okuba enfuuzi okukira ku baana abawala songa abaana abo abasinga tebagendangako ku ssomero.
And the same applies to the category of 6 to 17 years, while 72% were currently attending school, their orphan counterparts were only 54% were currently attending school.
Mombera yemu Owamaholo agambye nti abaana enfuuzi ne bwe batuuka mu kukola emirimu be basinga okukola ennyo naddala emirimu egy'okukakaalukana nga wasaanye okubaawo ekikolebwa okuyamba ku baana abo.
21% were engaged in employment, while 19% of non-orphans were engaged in employment. What does it mean? It means that orphanhood usually sends these children much earlier to look for survival, despite them being children and having that void of not having parents.